isithombe seshumi nanye. Amakhosikazi amahlanu ngaphandle komnyango. UMateyu 25 amavesi elokuqala kuya kwelika 13. UJesu waxoxa indaba yezintombi eziyishumi ezazilinde umkhwenyana, ezinhlanzi zazihlakaniphile, kodwa lezi ozibona la esithombeni zaziyiziwula. Ngesikhathi umkhwenyana efika phakathi kobusuku, amahlanu ahlakaniphile ayemlindile, alungise nezibani, ahamba naye aya edilini. Lawa amanye amahlanu ayenezibani ezingenamafutha, kwadingeka ukuthi ahamba ayothenga amafutha. Esahambile, kwasala kwavalwa umnyango. Abuya akhala ethi, singeniseni, sivuleleni umnyango. Kodwa umkhwenyana waphendula wathi, ngiqinisile ngithi, anginazi. Bangani, uJesu sezulwini njengamanje, ungumkhwenyana wasezulwini, kodwa ngelinye ilanga uzobuya eze kulomhlaba. Asazi ukuthi kuyobe kuyinini, asihlale silindile. UJesu uyothatha bonke abamthandayo ukuba aye nabo ezulwini, kodwa abaningi abafana nalabo besifazane abahlanu abayizithutha bayosala ngaphandle.